Everything's alright, alright. Yeah. Ukore byose bakakwita umusazi, wanyura mu nzira wahisemo bakakwita umuyobe. Nacyo wakora kubabuze kuvuga, nuwanze kuvugwa nyaheze mu nda ya nyina. Intropet y'ubuzima uyibakiza ibyahise. Mistake wakoze zijya zigukomeza. Inzira ugiye buri ntambwe yose uteye iyo uvuye iyo ugiye jya usiga ikimenyetso. Ndabyuka nka mpazima, n'umunsi wanjye wasuweze. Buri kimwe cyose ugenze, buri cyifuzo ugisubize. Umu bushobozi nanjye nubake izina risumba umunara w'i Babeli. Maguka by'inzozi zanjye ziba impamo. Yeah, honey. Buri kimwe ni power, man. Buri kimwe ni power.
Ninde wamenye ibyifuzo byanjye,
n'agahinda mfite ku mutima?
Ninde wamenye iby'agahinda kanjye,
n'amarira yanjye naritse?
Iyi ni ibaruwa
mbasigiye.
Iyi ni ibaruwa.
Yeah.
Iyi ni ibaruwa
isaba bera urumuri. Ni wa muntu ugarutse benshi batemeraga, burya naja benshi bamfata nk'umuna. Flow, bina, gira imitima, ma. Ibyo mvuga si ibinyoma, njye kuba marama zimwe natwitse amase. Tuzi zibimamo, nanjye ngira ijambo benshi banyibonamo. Garuye ubwenge, nsanga zari inzozi narose. Mu musada wawe nanjye nkabye inzozi zanjye. Amasengesho ya mama niyankomeza umutima. Ikivi cya data nzacyusa. I will never let your mama cry, or I'll be to my dear darling. Rest in peace.
Ninde wamenye ibyifuzo byanjye,
n'agahinda mfite ku mutima?
Ninde wamenye iby'agahinda kanjye,
n'amarira yanjye naritse?
Iyi ni ibaruwa
mbasigiye.
Iyi ni ibaruwa.
Yeah.
Iyi ni ibaruwa
isaba bera urumuri. Saba nao chijia. Yeah, it's been long time, man. Oh, unique fun. Every I see Pastor P bifuje ko napfa bakarenzaho itaka gusa. Turi mu bushake bw'Imana, ntanu wamenye icyo uzaba usibye Allah. Koni konashe.